Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Nuhum jire to boggi jandiga fanu hala Mamadou Sama Seku jam wali sakrabe hediwe. Landule ambreju no hel e 31 nangondi wadede bomako do le lumo hetana wono Alla mbiyan yogabe goytigeti Alla cogguji di. Iwdo goto e bombe hewbe tayka e le hipugol do gellel kudenle lamu bankasi on wattu goto dun no men dabaji kewde wuro Yabatalu nabama. Jamare numbu holti metti mudun no fevre nokku hertanago tudanle berna lamu ko be njabe ton no nyande altinere de totti tajirol mbete tajirol wottande kawar mudu hakkilo dingun sembe kawar jamen hande bete alal bari noge go decembre 2022 bismillah sakirabe balde sede fadde yambirji no ele 31 lumoji bamako anni hewi jama le lumo hertanago no elto asi amdallay nangudi mbien julabe burkina Côte d'Ivoire, Niger et bien Ngalour et Bamako. So campagne ben jayobe holti wiide cogoji di na tamti client en be kay mbihi rawanan buri dina hika Ali Cissé tamatun ke dana ko hebandir fo sama kanko e fatmato maga
le saifa di do jimi yimbele be watta ya warta le goddo lumo kartanado julle noel seedu jallo nyaho kadule o goto yimbele jeyobe kadule de lumo go o holiti wiide client mb seda warta don
ba pour les
den chatta ko rew be kanye war ka joni ko war buri hewde ga en hikka kanye rawani fu goto sabu sanayim ana lando mi de mila wakati mu yottade yimbe beydo to kess
bangi mako don tan ana bamundir be didom Omar kan e Safiatu be ngarbe sodde kadule kan e kulle yoga de be kasindine mudum le sodu mabbe kanko Safiatu ka o holiti wede kulle njeeteede le lumo go cogu mudum ana tiidi sanne
cogguji di bete fu buri beydade wala fu ko be buyti kadle rewbe ko buri ujunaji tati kaake fijirde sukabe ujunaji di e temere ne na ujunaji tati be cottirta nden ana yafino ka hande yafa fe seda
andinde tan wiide ngodo lumo e madaraji fuddile mudum ila alkamsare sapo joy lewru desamba hitane 2022 dum jokkiti totondo faadi de lewru janvier hitane 2023
takaw bi de mbenn ko buri hewde cakkita hita yim cakkita hitande yimbe le hebbe ciotta kulle kesse der no ko kambe julabe pami dun ko badum jati pi dabare mbenn yalla client be ana ya e mabbe ngada mbenn soda ko hewi mbenn dum wiete promotion mbenn e ko nande mudum kamba kan ko dum fofu jamarande mbenn hakle mudum de o kabar o kanko mbenn Mariam Koulibaly wadi madara kedna ko hebe dum fosan fotna Ali Cissé Fatoumata Maiga
Jumlaati ke taabe kadule fayoto kulle godde de yimbe wayu nawtoraade fu ana wondi yeyede le timmodo hitande e cogguji njaafu didi le wi commerçant embe do beme ande to fayoto le boutiqueji di nadu do sera dati mawdi kulle njeeteede faa heewi kanyum ka ana tayke tum
Sedo ko min keɓata ko ana samti promo ana jogi nafa mawɗo sabu ɓe ɗum wadda kawral hakkunde jama
Abdoulaye Traoré yo jeeyowo kulle gollirteɗi courant o holiti wiide yeewigol maɓɓe ɗiɗo kulle le lumogo hande wana kammar ko ɓe jogi ko wakkati muɗum ƴaɓɓike nadu ko boni Fatoumata Touré kañum ɗu ɓuyti coggu kulle ɗe yeeyata ɗonɗe yalla omo heɓa client en
c'est un réflexe quoi
ɗum hunde noon tan gonɗo e hakkille ɓiɓɓe mali hunde fuu ko mbiɗa hen promo ka futtinni so promo waɗama tawan hono mum welde fuu wala a tawan kaake yoga ana le magasin a ɗiɗi jaati ɗi iwa e junngo ma fa keɓa waddude goɗɗi kesi ɗum ne e wakkati mum gonɗen joni
pourquoi ce produit n'est pas parti
jippinde cogguji kulle ɗe wakkati woni muɗum soko tewtete bangal jawdi ko heɓaka jeeyoɓe ana wawi ɓeydude sarti muɗum
Sakraba tuta klay modu kabar on banga bem am Facebook et Twitter. Yimbe tato gouvernement hanima ministre lolido ministre d'état mbenna ke darnu ke nyen nokku mbennu mo bugu e kanyo dun medna kura bangal nokuji ngudi no mahede tun e do tundide han yupede nan fana muri on ne no dido gulleji di wurri wakar jun o jamarnde nafturke ngul do dawol hultine metti mabbe bangal mbenna hamrutinde tundale ele nokku mabbe kuteji mudu do cellal mabbe ziyadata mayga na wonde no mabbe ko wonko hebani ke da fosan wal Cissé Fatoumata Maiga
ngudirdo ngallure bamako ne kiloji chapantate joyi gondole komi Chamfala nokuto tundi Bamako warta fa yuppe numu buguto le hectareuji chapan joy e go warta fa nyibele mudum yimbel gombe numu bugu fa yotto Chamfala kanyu enka suude e mette mudum fey fewde kurteje ko woni yuppugol tundi le nokku mabbe o
degon bank Allah tan andi no tuni ni torrer tammi dum ne mi njabata on baawa ittede tundi deene goddo ngaron yuppude dum gaaden tawe min dokka yamar mun wala fumo nyama en bubuga Chamfala jamma ila nyaloma oodi ana kewiga
ministre kumani do lamorde le leedi amendi kanko colonel Abdoulaye Maiga ka waltini hakilaji jamande wiide dabereji di fum ana wondi fihede fewre majjum
on peut pas qualifier
num bugu wawa wadirede nokku tutundi ji yuppete kaake goldirdi wala ga mide darde jama o muño yafomi min jettini nalangal dun nem e dardobe muncho
sert
andinde tan wiide kanankobe leedi amendi holiti wiide ko buri milioji temere tati sefa warta fa watte e le golle nyibugol nokkuto tundi warta jabborade medinto woni chagal stade onisport golleji di waram wadde lebbi tati nokkule noga e joyi goddi to tundi bamako warta reserta fon fare mudum adere yaade Chamfala warta nyibede kanyundu
jamma altinere nden noga e december mbiyon na jon e kaborde hipoke do wuro kono den nden to kasagu commune segele mbiyon lamu ulte cercle bankas nden no be hipoy law nokku o mbi kambe jon e kaborde be latiki sababu ne do goto e hen hebe dun barmi bon be fufu na bama to sref bankas nandi alkamsare jabbe nden dun be kambe ciktabe terrorist en gujji bali mbiyen be ele gure de le wuro yatabalu commune kani bonzo nden no hurgoji na wondi wala de wakati juno yalla be do nange lebbama ko do nokku jikewde leedi ndi taaka ma wiide yange de ben be don hewde wattuji cakite hitande hono joni laawi e boli fitum fuf taccete batte mudu jamare holti yo sabe men nokkuji hertanaka de do yange ko dum fuf sarja leedi ndi haali bangal mudu jalla dem be do famu ko do don yewtere me don lollirnde dossier de la semaine mo heban en Fatoumata Maiga fotitango kanko e sitasidibe
taccugol laawi le deede yogo Bamako laatigi hunde sullunde ɓiɓɓe adama en ngaɗoɓe ɗi golleji kolliti wiide ko sabi binta ɗi tiɗallaji woni rafi nokku to yengeji kani waɗede
nokku fo wala to yembereji watte ɗum sabi so ɗi kolliji ana maate nde gennini jama ana heewi sanne mi wala fo to mi watta yembereji amen mairi on ana han ƴewde amen nokku to yembereji watte fe so tawi min yoɓan kalsi muɗum kulleji ko heewi ana saabo so yimɓe joɗode laabi mawɗiɗi
bellotoɓe taka lembe en kañe nawtirtoɓe laawi ɗi kolliti mettimuñ en ɓe ɓeydi wiide so ni eɓe kaaja laawi ɗi sana ɓe piloyo to woɗɗi so ɓe keɓe wellade
ɗum haɗa yimɓe jaɓɓade jaati mi janti faa mi tampi gaaf ɗum fof haɗeɓe joɗoɗo laabi mawɗiɗi galleji ana fanɗi sanne nokku fof wala le galleji ɗi to yimɓe joɗto waɗa hono ɗi yembereji haɓɓa baasi e nannal muɗum ɗum saabi so hewɓe ana joɗoɗo laabi mawɗiɗi waɗa ɗi yembereji jama ɓurtiken sanne le deeɗe ɗen fof ɗum ko saabi ɗi kulleji e nannal muɗum ñalan hannden
tawene laawol haana taccede tawi a wala yamar mairie so yangeji ana waɗe ana haani ko talkuru winde holleye mairie hokka yamar mum so ɗum heɓa waɗede so mairie hokka yamar mum polosi en ana mbawi immande ɗum chek Fanta Madi Traoré goto e laamiɗo mairie commune Tatoɓo Bamako
hono ɗi yembereji so ana waɗeɗo laabi mawɗiɗi ɓeɗa hani winnude ɓataki ɓe nella mairie commune on mairie on tan wawi yamirreɓe ɓe joɗoɗo laabi mawɗiɗi ɓe waɗa yembereji mabɓe sono wala ɗum saraji anale leni jaati ko hatta ɗum fe police ɓe ana wawi hadde ɓe yimɓe joɗoɗo laabi mawɗiɗi yimɓe tampi sanne saabe joɗaɗo laabi mawɗiɗi waɗa yembereji saabe wala foto yimɓe jaɓɓirto police ana hani fiide dabiriji yalla ɗi golleji ana acca le gendini
hoɗum woni ko sariya ka wido kabaru mum keɗoɗen docteur Dawda Traoré juriste
pour l'organisation des mariages
so honen labiru ma kurtun ana wada yimɓe ana han famunde horeɓe denene ma mairie soɓe jaaɓi joɗaɗo laabiɗi saabu homo fo anda watti goto noɓe yoppata laabiɗi soɓe joɗin guiddi sukan attan fa fotortaɓen joɗi deɓe immata kon ga sariya jaɓineɗo feyle leydi ni sariyaji wonle leeni ko holliti so neɗɗo joɗiginɗo laabi mawɗi haɗa yimɓe jaɓɓade ana wawi jukkede ujunaji nayyi ma ujunaji deɓe fayottade uddego kaso ko ɓamta hitande wotere yaade lebbi jeegon
farde sariyaji ɗi batede e timmoɗo hitande nde kammari yangeji ɗi laawi kewɗi taccama ley gendi Bamako
tuñoro mangu tu hultan wiide kawtal mangal wadama bangal landinal kambe jeunesse nokku ondenno no yuwi non do sottugol cuudi furobodi de non nokkuji hono cooperative dun CAC he gam nokku ancien ben cuudi kiddi palais de justice e ko nande mudu don kawtal ngal tawamatu dun nayabe hewbe kanko Cheikh Coulibaly horejo fedde jeunesse wolti wiide fedde dido nokkuji njeeya di totetan gollirde region gondi e location nokkuji gudde sagrabe dun timita kabor jamen hande micitunda tan no bawsa tumta dubbe ma amé 3w.tamim.org marno donc viamo 3322 cede yewtere meden magazine yewtere meden magazine rawbe hande na yobi do berne ima darde be ko be do rawbe kecen na gondi sabi yambe yambere noel waror le be balde garoje de den no idi ima daraje na gondi wadde le tateji kewdi leedi ndi kanko lali tangara wonko hebene kedo façon RCC e Fatoumata Maga yo en nyalle jom
gallure leedi amendi rewbelle chrétien en be ana wondi wadde immadaraji ko wayi fu yalla ana yambina julde mabbe mo noddire noel bande jimi dibe ngatale eglise ngaji mabbe di fa yottade nabugol kaddule mabbe to nyohete be do rewbe chrétien en kanyu en ka suuday fi mette mudum fewde e tiddal gondo le nyaloma hande madame Coulibaly Vincent Maria Jara yo debbo chrétien gondo bamako do o holiti men wiide be ngaram hukure yimbele be ngala bawde sanne ngure le juldeni
ambega noel la be
sede min laninta noel ko min kani wande arande jogande juldende aniya lobbo kanyi wargo jesus le golle wande weli tingol le tabiyaji amen nyandem fu yurumade talka en fubura e wakkati mo gonden joni o fe hunde yaaf
le gallure kene duguto rewbe le gombe tumbe koliti wiide hana fey ko rafi tawrede kalsi hadabe yambinde juldeni
la fe de noel sati
no min bowi laninde noel onni mi ngadi hikkadu mi da wada e bawde am seeda ko jogi mi ko ngadi rammi no tiid Allah ka foti fu hatta min yambininde julde amen
tayira aussi
yude segu jaborade to minya yare bankas yoga rewbel gombel dido nukule kanyu en ka holiti wede no wurdini ka waitike
am wati mina sano nausa
am andi rafinde na gu anaga den motti min jaato somo wadi ka hande wala futu min bawi yade lawongol woda somiaji seeda gondi bankas gadi dun ni min min lannan julde nde so gongo o wakkati o ana yori kano lati fu min julan julde amen ka seguga rewbe be fu kaldi do nyoloma goto dum woni aljumaare fu wakkati yamde jeddi min peace eglise o fala
vendredi a 7h
sul hakuna leedi amen di tidala bili do rafinde nangu o hadi yamberji to le sahay leedi amen di ka rewbe le chrétien en gombe tumbe kanyu en du ana wondi wadde imadaraji di bayi fu yalla na heba yambinde julde noel nde don dira juude le golleji mabbe yalla e be keba landinde ko haani landinede fuddo e noga e jeeli lewru decembre maymuna yatara yo jangino le soude eglise Tombouctou wonko aussi photo do him
bon no feton après
la non mi ngata illa hitane 2014 eglise min juuleita julden wel min fu min nyalli dan nyalomo munde eglise minero be fu min kawra min jima tiatruuji tafa min durti ta batakiiji di jamma noga e ne finde noga e joy homa fu dayan ko wadi fa nyamdu ndu bendalo farde yimbe amen warde do kalda e kawra
so dum lati gele ngallure amen de bamako do nadu hakkune fa yottole saha leedi ndi rawbe le chrétien en gombe le leedi malindi kanyu en ka fu holiti wida ana landini fewre julde noel ndi do mi kaddata en magazine amen kertanado rewbe le leedi mali mo lale tangara landini min jie ko yontere warore ko